Onye kpọ nkịta.
Let's go.
Onye kpọ nkịta bịa church. Onye kpọ nkịta bịa church.
Ọ gatagburu anyị pastor.
Onye kpọ nkịta bịa church. Who carry dog from church?
Ọ gatagburu anyị pastor.
Onye kpọ nkịta bịa church. Who carry dog from church?
Ọ gatagburu anyị pastor.
Onye kpọ nkịta bịa church. Onye kpọ nkịta bịa church. Bad girl, bad girl, you're bad to the bone. Have you ever seen a up up in the zone? Link up, pretty girl wanna zone. Link up, I can tell when I'm wrong. Mr. DJ on the replay. Raise the speakers, I wanna display. Gag up the place. My stereo girlfriend wise up one day. Shake it up, back it up. Where you we go? You look perfect. Trust me, believe me. I spend my mula cause you worth it. See that girl, got more skills. Aye. Onye kpọ nkịta bịa church. Onye kpọ nkịta bịa church.
Ọ gatagburu anyị pastor.
Onye kpọ nkịta bịa church. Who carry dog from church?
Ọ gatagburu anyị pastor.
Onye kpọ nkịta bịa church. Who carry dog from church?
Ọ gatagburu anyị pastor.
Onye kpọ nkịta bịa church. Onye kpọ nkịta bịa church. Jiga love for the governor. What a back said like G wagon. Roma, this girl in Abagam. Wow, on her backside, they blow fire. Louis Vuitton, she addicted. Only from looking, you be spending. Balenciaga, Bulla be standing. Which camp temptation pastor be facing? Oh, yeah, bounce. Roll up and bounce. Let her know that you got what it takes. Sharp one, see the one hot. Special one, a presidential one. Now she wanna open up. But she really don't wanna open up. Now she wind up more. Onye kpọ nkịta bịa church. Onye kpọ nkịta bịa church.
Ọ gatagburu anyị pastor.
Onye kpọ nkịta bịa church. Who carry dog from church?
Ọ gatagburu anyị pastor.
Onye kpọ nkịta bịa church. Who carry dog from church?
Ọ gatagburu anyị pastor.
Onye kpọ nkịta bịa church. Onye kpọ nkịta bịa church.
Okay, I'm Joe. Onye kpọ nkịta bịakwa church ya. Anya men na chared nwanne watch ya. Nwanne eje toilet biko flush ya. Mama wanna get swagger and a rush ya.
So,
Ada gbo chiti na Yesu. I'm talking to ndị abanye na ata mamusu. Mana nwoke akaligo okwute. Climax, ị na-eme anya obi mubuzikwa okwute.
Otu a.
Chai, olewago ngwugwu. Mana isi ọkụkụ ma ndị na-agbusi kodo. Nwoke nozigo ọfụma, nwoke jizi gbogbo. Digi dog on the mic, climax.
Let's go.
Onye kpọ nkịta bịa church. Onye kpọ nkịta bịa church.
Ọ gatagburu anyị pastor.
Onye kpọ nkịta bịa church. Who carry dog from church?
Ọ gatagburu anyị pastor.
Onye kpọ nkịta bịa church. Who carry dog from church?
Ọ gatagburu anyị pastor.
Onye kpọ nkịta bịa church. Onye kpọ nkịta bịa church.